Capitol Records.
Mbabazi z'icyo cyamukanya ndaba nkugezeho sizimuru nca mugongo kuko n'ayandi mahitamo inzira n'iyi nemwe gusa inama si ya kigabo n'icyanye by'ubugwara aho mva mutime mu gitabo life ndagusezeye niyambuye umubiri w'isi byayo ndabipepeye gihugu mumbabarire muryango munyibagirwe nabonye na ku isi nakwizirika ku minsi nshakira ibirungo cyangwa ikamekeya nyabubisi nagerageje amahirwe byanga nabona buke yatahwi n'amaraso se mabi n'uruhu rwanjye rubi cyangwa nitayiteye ski mu gisa ku rutacuru wasize ahemukiye isi najyaga nsoma bible ku ijuru ari ry'abakene reka nikiri iwacu aho narara ku bikarito wenda ni nk'abisari cyangwa ubugambo n'ishyari ngo abandi abishye inkonda warakuze ku bw'icumbi n'ubwo wangiraga inkota ntiwangiriye imbabazi nabiraga nk'inka ku bwo kubura ifungura abandi babimenera imbwa wangize insina ngufi nawe nagira ku mavi rugano twakuranye warwurije indi ntera nsigara ndukomera amashyi nahatakarije imitsi nahameneye icyuya napfundapfunze imitsi urananiza nahiragati n'iyindi generasiyo ntunyibere umupagasi nabyiringiye amaso nkurugutura yombi nukirwa n'ubuzima reka mu ngiyi imyotsi narajya amasinagogi urangungira impfubyi unyica urubozo mu bukene sinusa ikivi buzima imbere y'ingume abandusha amaboko birirwa bansoma mu mutwe nahanganye n'ubukene isi ibuha umusada narushye nabyihangana niziritse umukanda aho kugora inshuti reka nishyire mu ikamba musaza imigeri batinitsize ku mihanda reka nitabe imana isi nyive mu nzara mabere ambasaderi nyibaherere mesaje wenda yatabara mu kazagabana igisate ogashi amashuri niza apfuye ubusa nabonye kuri kashi ko nihanganye birenze kuko kubura inoti na za nkumi zarambenze igihaha kirarushye kikwirukaho wasiwe gatsitsino kabambuka nzenguruka na dosiye dore narambiye isi kwa heri ifashe desiziyo polisi nitumwanya ibakoresha investigasiyo yo fredo misiyo bajye yipfubye ibona imirimo aheza ni mu ijuru muzanywe fata gukiriyo
ijoro ndose nabibura indabucya nshaka kumena ikibyimba kitaranashya sinzongera kwirahira ndagapfando sinzoza ibindi kwita mu mugozi byo kajya hayi ubuzima buteye apeti wapi rufusi nyibaye umugeni w'umutima uratera sinyeri gaseka uburozi neva rufusi nitaba perezida oya mutima namushaka kunshuka ndeka imigozi si yo kwigera reka kugera kure siko gupfa saza imigeri ku isi imbeho ndeke kumvira ijeri mfunga umwuka nemere mbane n'abasetsi namugaye ku mutima nkwiyambaje ati woshe nanjye sinaguhunga nkufata akaboko ati wogi mateka mabi ifunga ijwi ndefuza amatwi naborokeje ku biraro byo ku gasi nzo mu makakama imigisha iri ku mashini zikubita amababa zibika ziva mu magi nzakora mbiri byutwe mpaka igihaha kivuza we kuva ku izima n'ijya burayi ubona si kwiyahura bye n'ubu bwabyo birenze ubwo ryinzege ubaka wasiwe cyangwa ndode nakoroshe
nshwanyujeho impapuro ubuzima bwanjye ugenda ubushyiraho utwatuzo unyanguru ni ukumeka mu mugongo nta ngobyi imana ibidufashemo abisi yavumye icigati igishapure mu ntoki la sine meyine.